what up, people?
My name is Dogo Jaja, aka 47, A-Town Soldier, Lawrence L.L. Mike Holder. Hoping they won't play our niggas. Stick to books, no drugs. What's up, man?
Toes, was I told you, nigga. Don't call Zach line, I warn you, nigga. Then if I'm your mission, missions, I'm going down. I'm in the secret world, then it's a run this town. If I get money, yeah. People tap on, check it out in a mommy. I say, if I get money, yeah. People tap on, check it out in a mommy. I say,
walilipotoka ndo kawa nimezaliwa, wanaskwa na nguo kazani nimevuliwa, nimezaliwa huko kene baridi kali, Arusha Tanzania hakuna juu akali, hospitali Montu Meru ndipo nilipotokea, thanks mami and daddy kila siku na wombea, muishi vipa moja pose nimewazoea, kija kutengana mtoto wenu kapotea, naomba vumilie kwa hii hali yangu, nimechagua mziki cause ndo kipaji changu, Arusha nitarudi nipo dana tafuta, yero, nagopa kuuza duka. Na jiota fry ukinisikia kwa hewa, waambie aliyenuna kwamba ameshachelewa, wape hai Arusha, waambie nitakuja nekuja ku take over, hawa washachuja, ongera mama kwa kuniza kidume, maisha yapo homo na nifanya nijitume, nitajita idi kwenye mgongo nijikune, na hii ndo sababu kaniza mwanaume,
kaniza mwanaume, ninafanya misha misha zango town, amini siku mode nita run this town, if I get money, yeah. People tapo enda kumcheki daddy na mommy, I say, if I get money, yeah. Wanda kumcheki dali na mami ya say.
Uwa na wazo sana badaye nikiwa mkubwa, sijui itakuwa jikija kamata mavumba, nataka njenge nyumba kame kulu ya Jakaya, sitatumia ndumba kozi ni mchezo mbaye, takota tatofanya ntajenga shule kali, tamiliki nyumba na magere kifahari, tajomba serikali punguze kodi kali, ata waloko jela wasahau kulogali, kakibeba manzese ni ya mishengare naro, na hindo kamulaya wasiweza sharobaro, manigia kidandaro yukua pibik sharo. Kama unapigia honi pipi kama malo, flati skrini ukutani magetoni, bambaza pale gatu tasema mamtoni, dem akishoboka na mpakeshi ajikate, jis na vojijali hao chei atamate.
Toto auswaza I told you nigga, don't call Zach line, I warn you nigga, ninafanya misha misha zango town, na mini siku mode nita run this town, if I get money, yeah. Digo tapo enda kumcheki dali na mami ya say, if I get money, yeah. Utapoenda kumcheki dali na mami ya say.
Najua ni watoto swalini kupitia maisha nyingi sana. Sisi tumepitia maisha tabu, tumekunywa chai na karoti. So yani Tanzania yani, yani yani tokea zamani nisema mna dogo anaweza kuchana kama mimi, na hata kaa tokee au mnabisha maze. Godzilla, what up, what up, what up?